chitunzi 10 malamulo 10 a Mulungu malamulo angapo a Mulungu amene anapatsidwa kwa Mose akuonetsedwa apa e usapembedze mafano kapena zina zake b tsiku limodzi pa Mulungu musiye ntchito zanu zonse kupembedza Mulungu c ana amvere makolo awo asanene monama d usaphe munthu wina e usakhumbire mkazi wina kusiya mkazi wako f usabe usakhumbire zinthu za anthu ena